Another one. Last Tony me tickets.
Exclusive from TwinJams.com.
Mala Waliza again.
At least kenze libe my pressure na bazesco. Hello nina family usi me as a pila. Vose veni chita nita wasi vichitika. Mabine nenzo gwila, siya chitika.
Ah, deti kwa nishe impresha. Fingi ndepita momwati. Kukosa na kosa ide. Oh mama, deti kwa nishe impresha. Kukosa na kosa wati. Fingi ndepita momwati. Nina stressy, stressy. Nima kolewa every day, from Monday to Sunday. Nina stressy, stressy. Nima kolewa every day, from Monday to Sunday. Kaili zesko basinya, betwe kulibe, ndalama nilibe. Zesko basinya. Etre kulibe,
najiloti nae nipando, nae.
Sindine waule sipati apa ya kusako. Veni mvela sininga kape kasako. Mwana anapasa nilipeza paunza. Stress ya nigwila apa nizi mvela lusa. Mazonezo shauti wakulila niloti. Atitisafa kakoloko mailoti. Wanzanga wose wanangena sanga banasoba. So happiness nilipeza mukamova. Insome ya gwila tulo situkoneka. Nivela mchalo monga nilichapeneka. Machampio mumira siwa oneka. Ushe veni mvela jebe mvela.
Deti kwa nishe ipresha. Fingi ndepita momwati, kukosa na kosa ine.
Oh mama,
jeti kwa nishe ipresha. Kukosa na kosa mwati, fingi ndepita momwati. Zesko basinya, betwe kulibe, ndalama nilibe. Zesko basinya, betwe kulibe.
Again.